baby. Baby, baby, I miss you, baby.
The baddest.
Achinga.
Giddy.
Baby, najuta kiburi. Nilichojitia mwenzio. Maumivu ya mekithiri. Sio siri na wendo kimbilio. Itani uwe sio siri. Itani tesa ya mapenzi minyo. Kama kosa nimekiri. Baby nisame. Weza kurime kota mama. Nona tu kara. Avija pona vidonda mama. Umesusa bu na kosara. Sweetheart, sweet love. Nimemisi kukukumbatia mwenzio. Apana jizyo na wanjulo. Nimemisi kisi nyambeli ni wako jio. Kosa wanjulo. Wakufa kuzika na tuendo teleponi. Wewe I miss you baby.
Anahisi kama ndoto. Kuma shetani ndo alitupitia. Kweli kiburi utoto. Hata mimi nilikumisitia. Uja na maji ya moto. Ama ndo ya natumwagikia. Kweli mapenzi utoto. Tena tufunga dunia. Nina kujo tena bebe. Kukusame sina budi. Mini nisha include makosa yote. Nina kujo tena silo. Usifanya tena kusudi. Nimemua nirudi tuishi wote. Havija pona vidonda baba. Mesusapu na kosara. Silo, silo. You know this love was sent from up above. Apologies and I want true love. Baby, sometimes I wish to have you by my side. Cause you know you are my
G-baby, G-baby, G-baby.
Baby,
nisame, nisame.